Bado, siku yaona umeniacha mpweke mpweke na ihali tete tete nimebaki mpweke mpweke sina jambo mie yani kutwa mpeche mpeche majirani ni chekwe chekwe waning'onga ntete tete visirani mie amisu mama
bado takukumbuka
kipenzi changu
bado
Umeolewa leo tayari.